tandika tetulina bwetuli netufuuka bamikwano n'ontegeera era nange nenkutegeera wanwaniriranga wanyiga bwe bangumanga bwe nabanga mpedde mu essubi n'ongumyanga ddala kiki ekikutuusizza okwerabira ennyo bwotyo nakola ki otuuka okumpisanga ensolo yandibadde omulala natawa ggwe mu byanna byetwesuubiza wadde kale byaggwawo nkimanyi si bwe tewewali nebuuza ddala omutuufu yeggwe oba mulala gwe ndaba wadde byalafu byaggwawo naye tukyali ba mukwano nga watuuka nnyo munnange mazimu ntiisa n'okusanga n'amaziga g'enkabe nno gwe wagatandika ekyokukwagala ekyo nalina kikola na mutima kumanyi byetwakolanga na buli kimu kyetwanyumyanga naye nakkiriza tobolyawo wandira wagenda kita nesigaza buntunula abakuwa amagezi laba bakuwa butwa tewali bwotyo wali tomanyi kukomboza ngambo wali tomanyi kuyombayomba abasiwaganye gwobatereza wayiga n'okulwana ddala kitinayeyeye
Remember where you got it from, www.djericom.com.